www.radiofm.com.
Chilole,
Lulapu,
Chilole,
Lucapu,
Chilole,
hey,
Chilole,
mm.
Chilole,
hey,
Chilole,
ah, kwa chini chimotoka Chilole, hey,
Chilole,
Lulapu,
Chilole,
Lucapu,
Chilole,
mm.
Chilole,
hey,
Chilole,
hey,
Chilole,
hey. Kwa chini chimotoka Chilole, hey,
Chilole,
mm.
Chilole,
Lucapu,
Chilole,
Lulapu,
Chilole,
mm.
Chilole,
hey.
Chilole,
hey, kwa chini chimoto kachilole.
Sia ni wapaye no wasia wakumbuka. Siniri kumanda semu nafe ambuya. In a life yanga boy nifuna nipeme. Ngasuma funa kuniona nipema. Ine nichitika nipushinga pa street. Why so tasha iwe mwana wa mfwiti. Nikulisa pa street wenzo niwo na maswiti. Elo ukabwela wenzo gula na maswiti. Flow ili tight ngana gwila koma ziwa. Ndani ali kuchivi, ndani enzo ziwa. Kuti ninga flow eno fika pano. Elo nilibize, noti kunitumila na ko. Serious boy, boy Chilole. Nifunika nipezeko pa mene beba bema. Naine nilipo nipezeka nipema. Wapipo
Chilole,
Lulapu,
Chilole,
Lucapu,
Chilole,
hey,
Chilole,
mm.
Chilole,
hey,
Chilole,
ah. Kwa chini chimotoka Chilole, hey,
Chilole,
Lulapu,
Chilole,
Lucapu,
Chilole,
mm.
Chilole,
hey,
Chilole,
hey,
Chilole,
hey. Kwa chini chimotoka Chilole, hey,
Chilole,
mm.
Chilole,
Lucapu,
Chilole,
Lulapu,
Chilole,
mm.
Chilole,
hey,
Chilole,
hey. Kwa chini chimotoka Chilole.
Munga ni kusouthen nilipa mfinzi. Ni watenga wonse no wapanga dizi. Nine wama bize munga teacher. Elo ni mapunzisa ajama fiziki. Daily kutama ngati kuma na pasuiti. Uziwa ni mabema elo foot ni maloka. High everyday na chiskevu kumanja. No wanda ni sevenza sinifuna paringanga. Kuti ni zibema everyday in a ganja. I'm serious and I'm talking and I'm feeling and I'm myself, yeah. I'm very high and don't lie. No, 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 nigga, why? Nigga, 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 don't fight. Stop that, don't do right, do right. Nigga, yeah, not to fight, yeah. I feel right, nigga, when I kill the beat, nigga. I'm on the street, nigga. Now I'm feeling like a sick nigga. Who got the bitch? I got the dick, nigga.
Chilole,
Lulapu,
Chilole,
Lucapu,
Chilole,
hey,
Chilole,
mm.
Chilole,
hey,
Chilole,
ah. Kwa chini chimotoka Chilole, hey,
Chilole,
Lulapu,
Chilole,
Lucapu,
Chilole,
mm.
Chilole,
hey,
Chilole,
hey,
Chilole,
hey. Kwa chini chimotoka Chilole, hey,
Chilole,
mm.
Chilole,
Lucapu,
Chilole,
Lulapu,
Chilole,
mm.
Chilole,
hey,
Chilole,
hey. Kwa chini chimotoka Chilole.
Keda boys, what's up? You already know it's your boy Wapipo Zambia. Naona mungani kunama. My name is Pipo. Trap niggas, you know. Yo! Fantastic music.
Ooh. Fantastic music.
Straight from the port to the plate. I know we have to cook this one for you. Another Bongo Records music production, baby.
Zedwop.com.
Fantastic music.